NinjaPhoenix.com.
Mikono juu jitole na usaidie, umi kwa binadamu upendo usipote.